Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare noga e jeegom livre avril hitan 2024 sakrabe hidibe yambe sappo e je dablike cinema e chapan nay e joy maison de la presse Bamako do alisi se wondi nantinde om kabaruji de kikit hande fili dambile wonto boggi jande ton ko lantireji de yimbe nyaamata le nokkule hono tisit kanyo boni ka cogguji mudo beedi ke fa jabbiti alon o watu goto do fu andinde tan wiide kidal kanyo menaka ka kulleedi fudi yarde yesu sen region buguni nokkuto jaagoji watte sanne nokkudo ni daado sanne yimbe caggal ko yigaaji nafoji sanne yiale on do nokku adu wana latal sababu nabirde kebal de region o tawede ko dum hada fu monsieur mbe kanyo en kana heddi fiide faham sukabe jangobe le cuude jangirde ngaram bedorade famu le journal amem on en parle nyalo mo hande o ngara hedaade sakrabe ngaram hedaade sarabe sukabe jangobe yogabe le lede amen sakrabe heddi be non sembe kabaruji dum jokane on kikit hande bismillah mo dum hedaade rafinde nago akan satti faham le nokkule kewde le lede amendi gube jogibe kaborde kam en ka tacci dati kewdi jaarodi duanza bonifa to gaaw yimbe ngombe tombe kam en ka wondi woytar le on do watu goto do fu andinde kabaru bilide denago o ka fuddi yarde yeso seda le region ga yoga le lede amendi fa kebe fam tar anni ko musa malisi ko hebani am do hen de festan modu sama siko
to tisit le cercle ensango fa hande gube kaptoje na tacci dati jahuji on don nuko hultam vide dum narke cele mawde tawde yimbe le wurongo bangal nyamduji ko dande mudum jamaru ne na meta sanne bangal tidala cioguji di ka don anawara jonta didi hande jamare ensango tayki jati vide won ko buuti tidalaji denagu burfuf du datol ensango niger to boni tun lam duanza wuddu leedi di datol duanza boni gawo na tacca fa hande wonande jadinkobe jamarande wuytiki lam kobe fide dabariji yalla nyamduji nanane ele ngalurnde ele lewru decembre jabudundu sabi rafnde nagu gouverneur region o omnon ania hadde yawara mobladji lolirdi picop e dudatol duanza ombori ele ngalura minaka mo lawol mudun taccanon gila nyandi 10 janvier yabindu kabornde nagu samti ido watuji di e wi seda fuji mobladji kewdi ibroji alangeri nanata ele ngalurnde nonako non di gawdi dun fuddi warde jamarande weltange sanne buytugol ciogu nyamduji di to kidal tun karngaaji def udite agence mobile galurende aljumari hande noga jogom avril golobe compagnie o fuf ngarti ele nuko e wi kango chef d'escal o fuditingol dawol kidal gawo sartama nyande go umme warorundu
wala fu juppitaabe yimbel ciutaabe janade bettiide bankas non holitiri wiide ardo conseil local jeunesse le nuko o mamoutou gindo do finni halaji kolitaade wiide wam mamoutou gindo holitiido wiide wala fu ko yimbel ciutube be do yimbe nardibe fala nyaloma hande o yelaabe keba yuppitaade anni ko haltani kejaado amen gondol nuko do on adama de le toko do festan modu samasiko
c'est le statico depuis que nous avons pris
voilà pour bultifande gila ko mi ania tacude lawulugol do wondi gollere joni kawrta kewde e tawade fuf kawrta e ardi gouverneur et professeur ko kenyen mi jidi e bankas ko fuf e dengal do kawrtal lami mi ania juktitade e madaraji sabu dum do e kabaru ngumdam amana sik wala kay dum wadan hello le kabaru kebe kam juktito majirnde fa wattu lamo pi dabariji denagu yimbe
disposition pour la sécurisation des personnes et des
sakrabe hedibe andono bay tuttude hakkilaji mon o fuudo jido kabaruji do hel amen facebook na do compte x mum noddirtano twitter region buguni o dati ana e mudum jaaruji guinee cote d'ivoire fayeto burkina faso jaaguji kewde ana wadele on do nuku leedele kewde de de do leede kede kewde fu ana hawtale on do nuku fa wada jaaguji mudem hono fu way laataade darne dido jaaguji ngatirle on do region bangal kebal le nuku o fa keben famtar anni ko lesha walati in fa hebanem do hendo festang usman nyali boli sita sidibi
Boubou Kabel woni hoorejo société civile Buguni e wi makko jaaguji ngatteedi hakkunde gelle gonde kerol hakkunde de leede didi ana nafa sanne himbe region Buguni
effectivement Buguni
gongano Buguni karfu arano men wana bobde sanne ngañol man handen jamaare botinge on nukku himbe ana wada cogguji kulleji remete ana ciotte homo fu ana heba hunde dum golleji kiwt ana wonde wadeede ko yibinta kebal lamor amen tu sabi hanen so menay bale société civile me wawa jodde kasin me fiilindra juude amen
e wi no han wonate horeje chambre de commerce buguni tiagal kabaru kebal beddugol jama le onoku latige sababu wadugol rafinde nagu e bonnugol finatawaji
l'avantage d'abord ya
deja nafa mudun handen yimbe hewbe ana wadda kulleje ciottede do ciottra amen sodir amen li o choggu yoga hebi jodi ga fa husin bibbe amen sabu homa fu warra en nesu mudun ga medele lafi dejere handen hayeb ko him natkim bande en yoga ana warre tagoji bondi dina andano aran bibbe amen ana pamal itagoji david an hani fiede sabu nati kuteji mawdi do amen handen med han fiede dabiriji honen o tidra hunchirto
holtindi wida tiagal kange petrol e gaz nokku jama matado bongo chemala bani manenche le region buguni latiga sababu basuka be jokolbe doggayade le o region won ko lal aisha walet infa habini studio tamane ciude buguni
joni woni chili didi nyemmingol def kolleji mudum ana wade yoroso lewi ardo en kapu yoroso dum latto sababu landinde imotobe fagasa fewde e defu e hore imuji de fuddito alalbare noga e nay lewr avrindu fa bedro en famu anni ko kejjadam mi gondo le nokko do woni ali haydara hebanem do hendo festango mo wonu samasu ko mi hore
e wi madam dumbiya fatimata bari kuni do kabaruji kap yurusu dido imuji di latto sababu suka be lokube andanno famo be wurdi e le badade imu mawdo
c'est juste une simulation
do nyemmin gol dum tanno e way latal sababu e juude suka be wutirdo dum anda ko windete le hem ko hoto windete hono windirte waram latal sababu e juude mabbe hol landinde defo no wodiri
o def normal
ardi be en jetti sanne go miijo be bami adi dun no fabaade yel dum do na dumo kedana abdullahi goita kanko ni mer ko min yurusu
c'est très cap
dun nafamu dum ana momni sanni sun jibbe fa suka be heba jababuji kanti e muji mudu yandi eden kani fa baade be yela be keba jukitaade o do golle le cuudi likuliji di fu
dan nos école
ali haydar ahmed dun siyo tamani gila yurusu
siyo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
sariyaji le sariyaji bangal jandele leede amendi ka ana hadi figol sukabe yurdato janginobe tawede dum fu janginobe yogabe kanyum en ka jiddinta feedi do sariyaji le chudle kulji yogaji le leede amendi ha sarab sukabe yogabe sarab sukabe jangobe kanyum en ka holiti wede faham le nyalom hande o be jabanay fe figol sukabe fa keben famtare anni ko yoga e mabbe mbi le sahal fayto le wuddu leede amendi kedal amen gombe tun kanye sita sidibe le festan makon ko yoro
moi mon point de vue frapper les enfants
mi somi lamdama mi wi'an fiidon sukabe le kolli fa torrabe yo huune ko fe goto jabinta to menenga kay so wi mi janta do kabar fiigon sukabe le cuule kolli timi ba hande jaati lam on an haani yamurre sukabe en fiere cuule kolli sabe so fiigon sukabe acchama le cuule kolli mide tijji musile hebta semma fu le jangugo be sukabe kasin minke mide yidi jaati sukabe fiere cuule kolli sabe sun dum wada kabe jangata suka watti fusoni wala ni babo daadun suni wala don watta sobe fe goto wawa jangunde suka tawa fi mi jati mi sara suka jangobe likkolno mi de fiya be jati galle ton dum sabi sun wawa wiide mi musile fiya tam mi mine jati musile fiya be tonan so jangay hadu gon suka bin fiyede le cuude likkolde do yo hunen lobbere mi e miro daga kun tawa fu dun jogi kuteji
dum ah ses avantages ainsi que ses inconvénients
jomka kala hala kabaruji di mimimi hala mudum le yontere de asitu kanti won ko hebana em do hendo festango sama modu sama siu
leende yontere kabaru jinga di ana hen kaltidal hakkune bibbe leddi be noddir jallo ko intermalie gadugal le region ngaji di fu himbe mudun kawri e de jonde kawrital mangal gal kaltidal an hani wadde to bamako do jeegon yaade jena lewru me warorundu taggalun sappo e jena lewru avril ndu UNICEF holiti tongande mudun do kabaru hasindimbe wallede e honokani fabirede holitama le de windande ko buri million jaddon himbe le temedron e mubben fu chapan e joyo e nayon sukabe kasindini wallede bangal ngure hitande hikande le mali kanon ko be kolli dun gollide no dirtende system dalet precoce nangay dun hakkilo holti wido wana non fu dun hulbiniri kabaru goddo mo hala mo dun hala ko buri sukabe ujinaji debbe sappo e didon be lebbi jeego yaade debbe sappo e jenay woni holitabe wede nyaw nangi sabe heedere be suudu doctor nar limti international rescue committee irc holit o kabaru aral barende le holitingol golleji di wadi le kawrutal wadi do bamako do entiminira hal haalde haala wulaare bonde gonde le o wakkati caggal taƴugol courant ngol timmata gondugol wadde lebbi kewɗi joni robinaji du ana gondi e taƴude ɗum woni ko taykita leydi andeji kewɗi ɗo Bamako ɗo jamaare nde wembaɓe kabaru muɗum ana gaɗa noddaga fewde e laamu o fiya dabareji ko yaawi
Ousmane Yaliboul kiɗiɗom joom sakiraɓe heeɗiɓe on paami ɗon min kaddite kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde honon andirɗon mbawi hetta ɗiɗo kabaruji fuu maire maire du viamo gaɗan 37321 ɗo gaɗi téléchargé application amen studio tamani de Play Store fande hefe nokku hono andirɗon ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana wara magazine amin pawiɗo e dow keɓal ñalawma hannde o memam haala fedde nde mi noddirta amam ɗum woni agence malienne de météorologie ndeɗo fedde juinama fa waɗa horongoji ƴeewa kulleji peseteɗi fa yetto ko jakketele leydi amen ndi so tawi ana teddina saria won politique moɓe joppi e golle won politique moɓe puɗɗi golle muɗum le leydi amen ndi ilal hitande 2017 ga fa le ñalawma hannde o yimɓe hewɓe kañum en ka anda hoɗum woni golle ndeɗo fedde hoɗum fuu darne ne fedde hoɗum fuu darne muɗum wawi yettin ne fedde hoɗum du darde jogani keɓal leydi amen ndi fa keɓen famtare anni ko Mamadou Sama Sy ko heɓanim do hen festango kanko e hoore Sitasidi ɓi
ardiɓe agence malienne de métrologie holti wiide ndeɗo gollirde humaninde kala ko woni teddefu e ko nandi muɗum ne hasidina sanne li kabaru jaagu ñamduji e usine ngaji fay so tawi ndeɗo gollirde heɓali humcande hoore fandaji makko no hanniri non holtiri jokko hoorejo gollirde nde Drissa Dow
en 2023
hitan 2023 min gaɗi horongoji fa min ƴewto kaaki jakkirteɗi ko ɓuuri ujunaji sappo e nayyi kaaki jakkirteɗi kewɗi ana hen kaaki jakkirteɗi essence camion citerne ngayɗi fa yetto ko jakkirte instance le station ngayɗi ana hen fedde amam ne ana anni sembintinde bawɗe muɗum le ñalaɗe garoɗe
dental commerçant dita en gollidolngal agence o anditi jaati nafaka ndeɗo gollirde banggal dertelngol coguji le lumo kaye ɗum faaba keɓal leydi ndi keɗana Mamadou Birité o jokko tatoɓo ngal ɗo dental dita en
kulleji kewɗi antoon ko wawi endirede kulle ɗe ñameten saabi ɗi kulleji so endaka watti fo ana naata le leydi ndi ana naato saabe heedude keɓal leydi ndi caggal samoji ko heewi ana miila so kule natirni tan tawa endaka e heɓan hunde hen gaaɓe anda ɗum wawi natata saabe tiɗude kulleji meɗen ñameteɗi ɗi e mbawa ɓamde misali a sodan hunde ko kiloji capanɗe joyyi gasa indude a tawan e kiloji deɓe ma deɓe e joyyi ɗum e tawede fo kamɓe cottoɓe a baɗa ɓe samata watti fo ɓe ƴeewi tan noɓe hewtirta tono meɓɓe
ndenno hono foof agence o wawata faabade yirwere keɓa leydi ndi donc en holtiwiide soni laamu o totti gollirde kala ko hasindini fandaji ɗi lalto jaati ko donta ko keɗɗana kanko donke keɓal Oumar Bity Baly
hunde fof ko wawi naddede leeni hono hunde ko ñamete so heɓaka enda tan ɗum wadda tiɗɗallaji do jaagoji meɗen fotata kasin tiɗude cogo kulle ɗi ɗum wawi saabi binde jaati du waddude kuteji kewɗi le kabaru keɓal leydi ndi hono misali sikkaroji e nandan muɗum fof ko natta le leydi meɗen ndi ana hani endede saabi muɗum anta tofon fande ne muɗum cottede
haalaji makko ɗi kanko jokko hoorejo agence o holti wiide ndeɗo gollirde juinade fay ɓoyali ga jogui tiɗɗalla saabi yimɓe luumo andade no fewiri keɗɗana kanko Drissa Dow o
les gens pour lesquels même
yimɓeji ɗume gollidita e mumen ɓe anna kabaruji kulleji natan ɗe leydi ndin o tiɗɗalla men maati ɗum saabi hannden son fi dabiriji yalla ɓeɗe famintinede muɗum tiɗɗallaji hewɗi antoon hannden meɗe mata ɗule nokkuji jogaji koy nayri banggal ɗi kulleji
ɗiɗo suhlaji ɗum no jogui fedde natortoɓe ɓiɓe leydi Mali gollido ɗone ɗum e agence o keɗɗana Abdoul Wahab jaggite goto ardiɓe ndeɗo fedde askuma
ne gollidirare ana hasindini sanne e faamuji yogaji meɗe gollididɗa e agence kewɗi festanmi waɗa hen lugal goji watti fo somin lamdiken client amen ɓe ana tiiɗiɓe hande amen jaati nokku goto ɓe soɗi kulleji ɗum ne wanatata saaɓe jaati hannden client amen ɓe mette caggal so coggu ɓettiki hakkude amen
fedde nde heeɓa bowɗe anniya ko yiiɗi gollude agence o dardi julaɓe natortoɓe kaaki gollirɗe ɗi tinno faabade agence o ele golle muɗum yalla jogal lumuji ɗi no humcene hoore